love you so. See money on the track.
Oh,
last.
Leo kama kama sutra mama.
Kama sutra.
A kama 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 sutra mama. Yeah, 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 yeah.
So many things I want to do to you, my baby. Yeah. Na siri zako misitatoboa.
Selector, I got something to make you better. Light the fire, me na bebeta. Light the fire, me na bebeta. Selector, I got something to make you better. Light the fire, me na bebeta. Light the fire, me na bebeta.
Leo kama kama, super mama.
Mahaba na kupatia
Usha washa nare, hanja mkare Leo michuano kiro jamila
Nasi mare mare, ibeikale Kashpa damu na kubalika
Mboga juu ya meza, teleza kimurenda Washa udi na gadhalika Vanessa, I got something to make you wetter Baby let me kiss it better Light the fire, mina pepeta
I got something to make you rise up. Let me back it up on you. Light the fire, me na pepeta.
Leo kama kama sutra, kama sutra, kama sutra, kama sutra, kama 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 sutra, kama sutra, kama sutra. Kama sutra Mapenzi ya kiuni ya nimaliza Kiuno kama nyigu baby kunguza Nisha kubali wanafunzi wewe professor Kama sutra
Mapenzi ya kiuni ya nipachika Kiuno kama nyigu